Leo yote nimekuwa na flashback ya vitu jana usiku tulifanya. Wezi maji mpaka leo na kutaka. Ni few hours na nasikia nimekuhata. Hii bash niishe inabo. Mina kudai, mina taka tuende home. Tukue freaky tonight. Rudia kama jana nili like. Na washa kando, no dim lights. Tandika towel juu ya sheets. Najua unapenda finger na utarelease. Fanya kama jana. Ukiva lonjare, alafu dunge hills, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndong, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu jo uike naskia.
I've been waiting on your love, anapenda niki come around. Said I've been waiting on your love, one of a kind, never let me down.
Big bachi gali achi anapenda tightness. Bedroom bully grab your back shirtless. Dufu mpara roha dini baki backless. Namseti aga vizuri adie na mwaga bank check. Kifo cha mende nampia hadena zirai. Favorite position anapenda kwa behind. Switch position slap your haka ukidai. Ikipidi neza tag beshte wa mine.
Kiva lonjare, alafu dunge hills, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndom, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu jo uike naskia. Kiva lonjare, alafu dunge hills, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndom, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu jo uike naskia.